ckmusicpromos.com.
Spark signing. When fumu na mi mwana kampani si unani levo taipona.
Timu yuki fashion.
Soxy boy.
Lode, lode, uwanga kaba na mazawa.
Ultimate Vibes Music.
In 1914, Mr. G-Swagger, Lepona Lepo.
Sala Chopo ni John Tetu Bomba. Nangu ya manasha flavor tatu timba. Tamo first money, nishi yoteo. Finta tfuaki ya mkwere kaka mweo.
Tuwale, kawa, 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 kawa.
Wabili foku bomba.
Saba, 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 saba.
Wabili foku bomba.
In 1914, Lodi. Lodi, Mr. Do wale. Tori bidi foku bomba. Ife tato bidi basa na mugulomba. Nanguku kwa toko mboku kwa tielomba. Betafe kuchitona haya na bomba. Uchito chesu negri jete pachaka. Ife takwa batitu kwa tepa mwaka. Tula kwa tachila mushiku wetata. Echa tatufa ya kushitishe miaka. Watu vidi bomba kasate. Na inje na njoku jetu swate. Kwa langana kwa towa lwa mbarke. Lepo na lepo tuliva sole sate. Shoku ni pionze tu bomba. Nangu ya manasha flavor tatu timba. Tamo first money, nishi yoteo. Finta tfuaki ya mkwere kaka mweo. Tuwale, kawa, 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 kawa.
Wabili foku bomba.
Saba, 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 saba.
Wabili foku bomba.
Tula bomba, chisangwa mumatumbo. Lota tufaya wadia bose ifwe watu romba. Tuba senda fe bose mukubombe. Fetwa ripanga maso chisangwa mumatumba. Tula bomba, tufaisha babomba. Ifwe boisha libomba mumatumba. Ifwe boji kupepe kastata. Iziki wadia bose bafaisho kukwata. Wanukola chishani mitondo. Nenevo kini swaga boy kuka mitondo. Every time upepe kastata. Iziki swaga boy ava wose wadi swata.
Shopu ni pionze tu bomba. Nangu ya manasha flavor tatu timba. Tamo first money, nishi yoteo. Finta tfuaki ya mkwere kaka mweo.
Tuwale, kawa, 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 kawa.
Wabili foku bomba. Saba, 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 saba.
Wabili foku bomba.
Wabili foku bomba, noti chama no pafoni. Gay boy fete ukwete mpurani. Enako usapite kwa ya munani. Nota mano kuma bebe vya shani maa. Chababa bomu nanganyo kwa tuangari vya. Ngori wa machiki shtandari vya. Mfuandie bombo kuni njikara. Enari zimbo foya ikari vya. Ukuikara sana kuwa gulisha kangwe. Noze ni papiti kwe punch tosa ngwe. Tatuisha na vena vana mayo. Vale ngande bomba vana mayo.
Tatusara chopu ni fionze tu bomba. Nangu ya manasha flavor tatu timba. Tamo first money yoteo. Finta tfuaki ya mkwere kaka mweo.
Tuwale, kawa, kawa, kwa, 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 kwa.
Wabili foku bomba.
Saba, 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 saba.
Wabili foku bomba.
Spice mine mwe mfumu na mimona. Kampari si unani ndepo taipona.
Willy Tosh, Boss Anton. Era DJ Kilif. CS Empire. Na chimbi tuwa ipaya.